tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Addua alalbare hande musidɗo moɗo Ousmane Diko haalanton kabaruji gondi ɗo ɗo yiwde men Journal de la Presse ila Bamako. Saria Amadou Aya Sanogo e sappo jeɗɗon ɓe hayfidaɓe fuɗɗitan beta hande batte kabaruji ɓe kufinaji boɗiji ɓe ka bantinama altinere nde batte wayde warde seeɗa en ɓe fuu. Sagantoɓe haifaɓeɓe mbi landilogal saria huɓidake nenno parque tinno tiiɗa tekkino kungol du fa saria ka ɗo waɗa. Sagantoɓe hayfuɓeɓe du mbi belaka e waɗa watta sottingol saria ka e wi mabɓe sagantoɓe hayfaɓeɓe ana gondi e dartude ɗati no saria ka bortinte. Jemma altinere jañde talatare yimɓe jomɓen kaɓorɗo caami e dow suudu kasiñono fa kasunkoɓe capanɗe jeena e taton dogi domaɓe ɗiɗon keddi yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla mawɗon e dow studio tamani. Sari Amadou Aya Sanogo e sappo jeeɗon ɓe o hayfidali kabaruɓe kufinaji boɗiji ɓe fuɗɗi tan hande sagantoɓe toñaɓeɓe beltaki feyi e waɗa watta bantigol ngol ɓe mbi hono sagantoɓe wiyaɓe toñuke ɓeɗo ana gondi e daɗɗude ɗati fa bantine kerɗena Oumar Waygalo.
Saria o fuɗɗile capantati lewru novembre ƴaɓɓinon du kanko Amadou Aya Sanogo yimɓel makko ɓe o wonduno ko yaata sappo e jeɗɗom hayfaɓe wattu joni o wiide kañum en karbi yonkiji soldat siɓe kippoɓe kufunaji boɗeji ɓe. Saria o bortinama cile kurɗe ɓe kolliti wiide ɗum hani fuɗɗude janggo to sigaso to kasen kanko gote laamiɗo suudu saria wondu to sigaso to ɗu noddirteɗo Mamadou Berté o holliti wiide wattu joni o ƴeweyel hono ɗum watte yimɓele kamɓe seedede ɓe gadde yesso saria jango o wi ɓeɗo yimɓele so jaaɓi garda CCS so jaaɓay du gaddire sembe ɗum e tawede fo avocat en kuminiɓe kabaru sanogo ɓe kolliti wiide wattu joni o e bembano ɗiɗo golleji gorri ɓe miilay du saria o waɗa jango haalaji kewɗan gondi haalade le hen wattu joni o wiide saria o bortinte kasen. Avocat en kuminiɓe hono yimɓele ɓe sakiraɓe muɗen keddile ɗiɗo bonandaji kolliti wiide kañum en keppi ɗiɗo sariyaji puɗɗi tay saabi de ɓe mbi bortinama cile kurɗe yimɓele ɓe sakiraɓe muɗen keddile hemɓe gomɓe to sigaso to wattu jonoɓe kolliti wiide suudu saria wondu ton ɗu an hani jogade gal mo saɗaji mabɓe ɗino sariyaji ɗi gondi e bortinirede no ɗum e tawede fo jaam e deƴerano woodile gallure sigaso nde yimɓele kollitimɓe wiide fa hande ana jiiɗi Amadou Aya Sanogo eɓe ley gallure nde.
Sembe haalude mawde keña fuu yo dow saria Amadou Aya Sanogo kañum eɓe hayfidaɓe fawi nenno sagantoɓe wiyaɓe toñuke ɓe ka kolliti wona fa bantina saria ka wadde ɗum ɓen ɓe gana welaɓe e wayde huɓidagol dabare saria ka sigasoka ɓe darti du hono fuu huɓidane fa ka waɗa kanko maître Abdourahmane Ben Mamata Touré goto e mabɓe ana wonna e haalude mawde keña keɗe ko haali li faccitago Mamadou Sama Seku.
Yimɓele amen ɓe naati e juuɗe gilla duuɓi tati nafa fof walana min eko sargol ngol wasata waɗede ko immade amen yimɓele amen ɓe e kala hayfaɓe dow pene ɓe juppite ndennon min gardali feewi e anniya sottingol sargol ngol anniya amen yo hinnade ngol dow potal so wiyama gonga haali e nder landiral ngol sargol ngol yo jeeɗoɓe kabaruji ɓe goni ɓuɓɓe fof wattede nde hakkille banggal jande mabɓe e ngenaari wonande pellitiɓe ɓe eɓe kanno dun dawrode ɗum kumaniɓe sargol ngol saabi ngol wawatake waɗede caggal avocat en ɓe ko lamukoɓe ɓe kay kuncani hoore yo tan egguinde sargol ngol udintinde bebal ande kessel lollirgal facebook halfinde ɗum yeɗugol kabaruji ɗi cuuɗi gollirɗi ɗiɗi eko nandi mum en tawenne minen avocat en ɓe ana jeeɓa fay tabal ɗoɓe joƴita kake gollirɗo amen ngala toon yo sifa ley nokkure yambiriji min goni tawenne wona ɗum waddi min fanda wargol amen yo golle noon ma eɓe landini sargol ngol ndenno kasindine ɗe foof gattene hakkille ma ɓe landinaki ndenno ngol sottine.
Sagantoɓe toñaɓeɓe mbi bantingol nde kewɗo ana fammini fa hande ɓe cikkiti sagantoɓe wiyaɓe toñuke ɓeyde dartude ɗati fa saria ka bantine maître Mokhtar Mariko goto e sagantoɓe wiyaɓe toñaɓe ɓe ana wonna e haalde mawde keña keɗe ko Mamadou Sama Seku faccitani en e haala makko.
Min miila wiide donnude golleji ɗi wattu seeɗen hana ɓurde minitaji capan tati ma leer goto yo ɗum tan batte hefoɗo goto heeɓi rafa cellal ma o tampi sanne ɗum ana fammini ka ɓeɗo kay daari yo ɗum darde wattu seeɗan caggal ɗum woni koɓe kolliti wiide ɓe kasindini kamɓe e client mabɓe ɓe gaɗa tottodiral hakkillaji eɗum hollita wiide ngol sargol ngol landinaka fay seeɗa minen kay ɗum yettino nokkumi mil noon jaati ɓe jiiɗa noon feewi sargol ngol waɗe wattu nde ɓe facintini ɗum woni ko kumaniɓe suudu sargol ngol faami minen ɗum mi jiiɗa feewi sargol ngol waɗe ley yeeɓa sare yela amen yungul wadde du potal yalla suudu sargul gul ana heba hinade dun no haniri dum waltina hakilaji amen sanne bangal ko min don taningul dum woni gonga e potal
nous cherchons un procès équitable et transparent
kala ko jiddon famitaade podde fay do be mala me facebook na twitter do studio tamani yimbe jombe en kaborde wardube e motoji chami e do suudu kasu nyono jama altinere janje talatare nokkuda ko muude e gallure de yo kiloji sapponon kasun ko be chapane jeno e taton dogi nono doma be didon du keddike hen ko heba e famaton hono warambe suudu kasu du ana jeyda e gubal jiadi en sardine kedodena umar waygalu
wakkati mini wi yimbeele joy en kaborde nanni kaso nokku no dirteedo kulamba were kabaruji kebaade do hen arande dibe kolliti wi wakkati de beedo yimbeele jottinonde be uttini yite fewtude kaso be jaltini ko yata kaso koobe chapande jenoyom etaton be barmini yimbeele idon barmina be nabamo segu won hollitimbe wiide du yimbeele didon keddile hen hijande arme malikanyu ye faaba yaade beedo yimbeele wakkati didi yamde seedi be kolliti wi le hen won kaso koobe jaba e dogude doguno be du jehino le de bete handen jehi to suudu sariya ndu to kolliti ko he mudu en beedo yimbeele wakande be bitanno ande be gonno jiikude e biyanno Allahu akbar be bibi yobe yimbeele ansardine bonanda ngada do fewde e kaso nyono o dum wadi tiagal ko bonanda di ngada fewde e kaso to banamba to micitede wid yimbeele nogay e go'o kanye jaltinaale o do kaso ansardine wadi no communiquer holliti wid kanyu wadi o do bonanda be batiki wide duudo neddo mabbe tawale mali furso kaso ke non be jaltinan dum
hono minister ndena guleede meden ka andini e le chapande jeno e taton kasukobe duginobe taton nangitama CMFPR2 gubal gongal e sema sewnali fey ko hen nasara le golleji kawral dejerangal le hollitinde metimun gal nangino nyande altinere de gollirde mokto gawoto ndagu leruji didi pade magaldu yoppitinde tiagal ko kanankobe ton kaldi e magal ko lebbi didi tiagal garangal makko le malido madame Evelyne Decor ambassadeur kesso leydi France yidi Kenya president ho conseil islamique Mali kabaruji politika ko e denago woni ko beedo didon kaddi e wi Mohamed Diko France ana darani en darne monde ila 2012 kede ko haldi e Samba Doumbia le facitago Mamadou Samasek
la France est une grande amie de
pa goto dulla gigol hakuna leydi France e leydi Mali darane leydi France der zarugul ti Allahji leydi Mali ndi famda fay seda denno ko kanko kejado leydi France fange min hunde hantinde jati mi ngadi totundiral hakillaji do kabaruji leydi Mali di puli fufu do ko woni hakuna leydi didde e hakille am tiadale fufu ngala on don bangal kabaruji kedde adnar ndu dum mi fufu mi mijo goto do mudum wakkat jun o kala ko neddo dawrata su bangal dina su bangal hajuji aduna an hani jum watan hakille hotugul jam e dejere der adnaru ndu on ko dun mijoji amen di kawruti min dentan dun hun chande di hore
nous allons œuvrer ensemble aussi pour que il soit
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji meden rewbe kredi chapane jeegon putti jawde mawbe sigaso ila Kenya yo cooperation sus e hejo pabatongo jande mawde darani dedo jande faabato du bedo rewbe kredu bamtaade faabe pamana jate e jogala golleji mabbe gollabe ciudi dogotoro kuchala anan gondi e tottere jaabu golleji mu en pawidi e do vaccination dartugo rewbe dargol rewbe sowibe fawarde e jibimbe yo CCRF ton darani ngaldo kawrital Fedde gonga sariya e dewrintinal jo inni gollirde mudum segu yamber mudum wadi Kenya ndedo gollirde daranto hono laamu segu kanyu e sigaso fu de faabato tongudo no kala golleji bondi hono jeddoji du sariya tomonte li pale ton fu do kaddude e dido kabaruji hande kedde hedaade yewtere ma ana yeso ye tawde jangoo